Omusumba w'essaza lya Ekereziya Katolika ery'e Masaka, Right Reverend Bishop Silverus Jjumba, akuutidde abakrisitu okunnyukiza omulamwa gw'essaza omuggya nga bakuuma obuyonjo, okukola ennyo n'okulaba nga tebaterebuka kuva ku ddiini, nti bino bye bigenda okubakulaakulanya singa babinywererako. Bino abyogeredde mu bannabiikira e Bwanda wali mu disitulikiti y'e Kalungu mu kitambiro ky'emmisa ky'akulembeddemu nga muno abasisita abawerera ddala 19 bakubye ebiragaano byabwe eby'olubeerera. Ate abasisita 9 bajaguza emyaka 6 mu bunaddiini, abasisita 11 bajaguza emyaka 50, ate abalala 8 bajaguza okuweza emyaka 25 mu bunaddiini.
Katonda waffe yabakwatirwa mmwe ekisa n'abayita mu Yesu Kristo, mubwebaza bulijjo olw'ekyo ky'abakoledde, kye yabakolera obuyonjo n'okuuma obutonde obutonde bw'ensi bwe omuvubuka busookere ku ggwe. Katonda bw'aba yakutonda ng'olina amatu abiri togawummula kugalwaza, obuviiri nga butereevu tobirangalanga, omulevu togwetuumako. Awo nno bakristu baganda bange, tiwali geswa kati wali kuteebereza, wali kukiyiiya. Kristo ali naffe, ye yatutuusaako mwoyo w'omukama ng'ayita mu masakalamentu. Awo nno bwe mbalaba abangi bwe bati neegomba nti neekusande eyo ewammwe gye mubeera musoma, kubanga mu penetensiya akkira ddala butereevu kwalata.
Mu ngeri emu, Bishop Jjumba akuutidde abagole abakubye ebirayiro byabwe eby'olubeerera bulijjo obutatyanga, wabula batambule ne Katonda mu mbeera zonna ze bayitamu.
Katonda waffe yabakwatirwa mmwe ekisa n'abayita mu Yesu Kristo, mubwebaza bulijjo olw'ekyo ky'abakoledde, kye yabakolera ate ng'akikolera ffe. Era Katonda oyo tubagamba alibagumya okutuusa ku nkomerero, muleme kubaamu kye munenyezebwamu ku lunaku lwa Mukama waffe Yesu Kristo lw'alijja. Mukama Yesu Kristo mwesigwa. Timotia, Katonda ali naffe. Emmanueli, tujja kubasabira mwoyo mu Mukama mutamire bwenge nakuzenneeza obulamu bwammwe.